Igitabo cya Ezira, igice cya gatandatu. Dariyo ahamya itegeko rya Kuro. Nuko umwami Dariyo ategeka yuko bashaka mu nzu ibikwamo ibitabo by'ibyabaye ahabikwaga ibintu by'igiciro i Babuloni, babona umuzingo w'igitabo ahitwa Akimeta mu rugo rw'ibwami mu gihugu cy'Ubumedi. Uwo muzingo wari urwibutso, wanditswe mutya ngo: mu mwaka wa mbere wo ku ngoma y'umwami Kuro, umwami Kuro ategeka itegeko ry'iby'inzu y'Imana y'i Yerusalemu ngo yubakwe, ariho hantu batambira ibitambo, kandi imfatiro zayo bazishinge zihame, uburebure bwayo bw'igihagararo bube mikono 60, n'ubugari bwayo bube mikono 60. Bayubakisha amabuye manini impushya 3 n'uruhushya rw'ibiti bishya, kandi ibyo bazatanga kuri yo bizakurwe mu nzu y'umwami. Kandi nibikoreshwa mu nzu y'Imana by'izahabu n'ifeza, ibyo Nebukadinezari yanyaze mu rusengero rw'i Yerusalemu akabiza n'i Babuloni, babisubizeyo babijyane mu rusengero rw'i Yerusalemu, ikintu cyose gisubire mu kimbo cyacyo, ubishyire mu nzu y'Imana. None rero Tatenayi, wowe igisonga cyo hakurya y'uruzi, na Shetaribozenayi na bagenzi banyu b'abafarisaki bo hakurya y'uruzi, muhitarure mureke umurimo w'iyo nzu y'Imana ukorwe, igisonga cy'Abayuda n'abakuru babo mubareke, abari bo bubaka iyo nzu y'Imana mu kibanza cyayo. Kandi ntegetse itegeko ry'ibyo kubakisha iyo nzu y'Imana mukwiriye gukorera abakuru b'Abayuda. Mwende ku bintu by'umwami nibyo musoro wabo hakurya y'uruzi, mugira umwete cyane wo guha abo bagabo bizatangwa, kugira ngo be kuzagira ikibabuza gukora. Kandi nibyo bazakena nk'ibimasa n'amasekurume y'intama n'abana b'intama byo gutambaho ibitambo byoswa by'Imana nyirijuru, n'ingano n'umunyu na vino n'amavuta, ibyo abatambyi b'i Yerusalemu bazashaka bajye babihabwa uko bukeye, ntibagasibe kugira ngo bazajye batambira Imana nyirijuru ibitambo by'umubabwe uhumura neza, kandi basabire umwami n'abahungu be kurama. Kandi nciye iteka, umuntu wese uzahindurira itegeko bazakura inkingi mu nzu ye bayishinge, bamuterure bayimuhambireho, kandi inzu ye bayigire icyavu bamuhoye ibyo. Kandi Imana yahabesheje izina ryayo ninesha abami bose n'amahanga yose, n'abazaca mu itegeko ryanjye bakaramburira amaboko yabo ngo basenye iyo nzu y'Imana y'i Yerusalemu. Jyewe Dariyo ntegetse iryo tegeko risohozwe n'umwete wose. Urusengero rwuzura, barutaha baziririza Pasika. Hanyuma Tatenayi igisonga cy'umwami cyo hakurya y'uruzi na Shetaribozenayi na bagenzi babo bumvise iby'umwami Dariyo yabatumyeho, babisohoresha umwete mwinshi. Nuko abakuru b'Abayuda barubaka, babibashishwa no guhanura kwa Hagayi umuhanuzi na Zekariya mwene Ido. Barayubaka iruzura nk'uko itegeko ry'Imana ya Isirayeli ryari riri, kandi no kubw'itegeko rya Kuro na Dariyo na Aritazeruzi umwami w'Ubuperesi. Iyo nzu yuzura ku munsi wa gatatu w'ukwezi kwa Adari ko mu mwaka wa gatandatu wo ku ngoma y'umwami Dariyo. Maze Abisirayeli n'abatambyi n'abalewi n'abandi bavuye mu bunyage bagira umunsi w'ibirori wo gutaha iyo nzu y'Imana banezerewe. Ubwo batahaga iyo nzu y'Imana, batambye inka 100 n'amasekurume y'intama 200 n'abana b'intama 400, kandi batambira Abisirayeli bose amasekurume y'ihene 12 uko umubare w'imiryango y'Abisirayeli wari uri, aba igitambo cyo gukuraho ibyaha. Bashyiraho abatambyi uko imigabane yabo ikurikirana, n'abalewi bajya ku bihe byabo ngo bakorere Imana iri i Yerusalemu nk'uko byanditswe mu gitabo cya Mose. Maze abavukiye mu bunyage baziririza Pasika ku munsi wa 14 w'ukwezi kwa mbere, kuko abatambyi n'abalewi bari biyereje hamwe, bose bari baboneye. Nuko babikira umwana w'intama wa Pasika kubw'abavukiye mu bunyage bose no kubwa bene wabo nabo ubwabo. Nuko Abisirayeli bari bagarutse bavuye mu bunyage, n'abantu bose bari bitandukanije n'ingeso mbi z'abapagani bo muri icyo gihugu, bagafatanya n'Abisirayeli ngo bashaka n'Uwiteka Imana y'Abisirayeli, barasangira baziririza iminsi mikuru 7 y'imitsima idasembuwe banezerewe, kuko Uwiteka yabanejeje kandi yahinduye umutima w'umwami wa Ashuri akabagarukira, kandi akabatwerera amaboko yo gukora umurimo w'inzu y'Imana ariyo Mana ya Isirayeli.